kama kuro uchua mimi napendanga history
yeah
hata tukipita pale River Road kuna nyo ni grava niambia akiweni wa kwanza like ni saa mbili za usiku.
Ay,
okay, what are you guys?
Naona mesia hiko nini? Naona. Sio hiyo ndio River Road hiyo kutokea, nikao natokea koja. Si ni chapitia hivyo you guy. Iko nini? Nikwambie hey, hey. Usiseme hiyo jina ukiwa kwa hiyo stairs.
Ekonene. Episode 301, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, sindio?
Yeah.
Hii konene tumiamuacha tulete ira esi ya kawaida, na kujaga tu kwa the weekend update, but this is just, tunenda tu kubonga juya vitu, sindio? Vitu kadhaa zile zimekoski happen kwa the Republic of Kenya.
Yeah.
Na story moja, of course, ilitubamba Wednesday, ilikuwa ni story na, kulikuwa na hii conference ilikuwa ina happen. The president was there, the deputy president alikuwa hapo, alafu mzee mwenyewe Sakaja, Arthur Johnson Sakaja pia alikuwa.
Arthur Johnson.
Yes. Alafu jo, sijui ni nani akaamua ni gani tena jo. Yule mtu anaitwa the deputy president, shanza stories of fake certificates jo. Alafu sijui kwa nini jo kamera jo inapata Mr. Timms University alumni jo. Angalia juu. Unajua at that point ni mtu amko anasema Timms University is a real university.
Yeah, I'm a present.
Yes. I will not take this disrespect. You guys alikuwa ametulia. Alafu maka nashindwa. Hizi raya ziliamwaje, cuz then Ruto akakam tena. Kwa akina Ruto si mafala. Wajua si waga hapa. Tunafikiri ati ule mse ni fala. Hajui what's happening on the ground. Aswa anajua. Ukichiketa Ruto akibonga. Kuna time alisema hii Kenya lazima tuibadilishe. Kaa tayari mnaniita Zakayo. Niiteni majina lakini tutabadilisha inchi. Kama anajua anaitwa Zakayo. Hajui that mpaka saa hizi online. Waga tunatandika Sakaja juu ya Timms University.
Anajua.
Najua fake papers.
Yeah, hata before appointment.
Sindio?
Yeah.
So hii kitu ilikuwa nini? Cause mimi nilifeel kwa like nikaa kuambia Sakaja wewe tulia.
Hii si first time nani Rigathi amekuwa na stand off na nani na Sakaja.
Yeah.
Nakumbuka it was 2 months vile aliingia kwa nini hiyo seat yake ya governor. Walikuwa na stand off.
Juu ya TAI. Nakumbuka ilikuwa sababu ya TAI. Ilikuwa ni sababu ya TAI. Jira yona je ilikuwa imesema inataka kufunga mabana hii. Ile kasema mabazi yaweze fungwa.
Oh, cause hiyo ni Kikuyu business community. KBC.
Watu wa rodi.
Hapo ni ngori you guy. River Road wapi? Backstreet ya tao yote. Unajua tao CBD kuna areas zinazo mpaka mrati na Nairobi jo ni nchi acha.
Yeah.
Na kumbuka hata hiyo time.
Ni CBD you guy. Hizo ndio raia wa gazi nakuja zinaanza. Si wafanya biashara hapa CBD. Unajua wao wauza ganini. Kwa nini wauza Muratina ta?
Hiyo ni business community.
Business community. Hao walileta noma.
Juna kumbuka hiyo noma mpaka nani waliingililia. Cause kuna time watu walikuwa nauliza where's Rigathi.
Yeah.
Kuna time nani ndio alikuwa ana handle most of those states zenye zenye zilikuwa under docket ya Rigathi, Mudavadi. So Mudavadi aliona una chapa kijana wa kwetu. By the time sasa it took like 2 months also even. So I think the fact that they are not getting the piece of the pie.
Yeah, that has to be the reason because you guys where history where Ulifil wanna attack Sakaja ama ilikuwa tu ni
you guys Sakaja hakuna vile anaenda kurudi. I think wameona tu ira yeye irudi. Na unajua wakiwa naye mpaka mwisho inamaanisha lazima watampatia UDA hiyo tiketi ya UDA kama governor. So I think wanataka kujitoa tu mapema. Mimi naona kama wanataka kujitoa. Because wakianza story ya unajua Sakaja na nikalia raya. Mnaweza sema hiyo degree muende mseme ni fake. Akuja na list ya magavana wote wale hawana. Unajua ina nikalia raya ya kufungua file.
Yeah, cause pia iraya lakini iraya moja sio ya kawaida. After kumake headlines juu kitu kama hii, ilo say saizi kila mtu anakuenjoy. Wanasema hizi mablando una make ni jueni Timms University alumni, si ndio? After kuambiwa hivi jo iraya jo inatokea the next day. Hata kwa, bala hata ishiye
itulie, ikuwe tu chini ya maji kidogo. Inakuja the next day, ikisema, inataka kuopen up nightclub kwa park. Mm. Like parks. Unajua, hii idea ya park. See, it's not an original idea tini Kenya. Mm. Kuna parks all over the world. Sindio? Mm. Atuna uchigi movie jo, unafili koko New York. Koko New York, Central Park.
Central Park, yeah.
Sindio? Mm. So, tunajua kwa hizi vitu ziko. Hazina club. Uo unataka kuanzishaje club hapa. Alafu, kuna wase, hata jua, ini corruption. Yona jua, hizi vitu, you don't need to go deep. Ini raya kadhaa zilikachini, zikona, hapa. There's a corruption opportunity. Kuza ta saizi, unajua vila unasema. We still need 500 million to renovate Uhuru Park. Why?
Na ni nini yo ina renovate yo? Because, sijaona kitu imeongeza. Apart from tu vitu kadhaa, ndio kuna ka buffalo, kuna ka rhino. Uto ni tuwa mabati, tumekuwa tu... tumeskata kwa manyasi huko hivyo.
Yeah, yeah.
And of course utu barabara pia tumekuwa tu nitaguaje uto tu nini. Tumetengenezwa tu vizuri.
But, zile yacht zako zilitolewa ama bado ziko?
Zii nafanya tembele Uhuru Park. Nafanya tembele natembelea next week.
Is it open?
Wamefungua taka nione ilitengenezwaje because wana enjoy raya sana. Wana enjoy raya mbaya sana. Uhuru Park tunajua vile ilikuwa inakaa.
Kuna ndege inakuanga hapo ndani, Miss Junior.
Ni. Yeah, inafaa kwa, I think ni restaurant. Because mimi nafikia ni club in itself. I think ni restaurant. So, anasikia, you'll open Swahili dishes here, you'll open. Na jezi maujinga za kufanya, wa Kenya wa feel like they're involved. That's a park.
As in, I think for me, the whole idea ya park, it's an outdoor recreation activity. Yeah. Sindio? Munaenda kuwa nje. Yani munafurahi.
Yeah.
Si watu wakatua mechili kwa nyasi. Na
ile kitu yenye tunatumia pia. Ile kitu tumetumia Uhuru Park hizo miaka zote. Ni zile raya zina kakitu.
Yeah, yeah.
Unapeleka mtoto hizo area. Hivyo ndo tumejua Uhuru Park kutoka day one.
Unakunjana kwa
nje. Yeah, yeah, unakunjana kiraya. So je raya zikitoka kwa ba. Raya zikitoka kwa ba. Unajua walevi ni wale wale.
Yeah.
Wanagada. Yeah. Raya zineza kuja ziwakojole. Labda uko na demo hapo, wama muende mahali penye pamekojolewa, na mko na kademo hapo. Hiyo place haifai kuwa na club hata kidogo.
Hapo ni park, inafaa kuwa place, unaenda kufurahia trees, unaenda kufurahia. Like hizi ma country, I think ni Japan specifically, yeah? Japan inakuwaga na hizo parks. Like hizo, unaenda tu kutembea katikati ya miti. Unasema gani inakuwaga very good for your mental health, unajua. So, kwanza kututengezea ma club hapo, inamaanisha kuna miti kadhaa itabidi zianguke, unajua. Like itabidi, na hizi vitu zote ukichekiu mse, unaonaga tu hapa kuna opportunity. But sasa raya juu za Kenya juu zinaga nini. Zimeamua juu kuenjoy Shafi. Shafi is just somewhere chilling. I want to get eyes go like, these ideas must be coming from Shafi. Yeah, so Ian, like you know, idea kama hili kama paji.
Like, let's open up a club. Circle of friends. Of course, there are rumors. Hii raya also pia ni raya kukatawaba sana.
Yeah, yeah.
Every night ni mseo nakuanga na click yake, talking. Unajua ideas aba, you guys. They're only good. Muzi implement mkiwa drunk tena.
Yeah.
Set you make the drunk decision alafu uzi implement ukiwa sober. So, I cannot fail to see some of the ideas anye alikuwa na flotiwa. Like, kunajua kuna kuangana history ya Park and Chill. Park and Chill na kuangali raya. Na imeshika sana, of course, Gava ilienda ikasema imezi abolish. I don't know, but museona. Like, kunaona kama hizi area za Kiambu, kuna hizo ma tea zones, ama coffee zones. So, raya wenda zina park. Kando ya barabara, wana blast hewa. Mademo wana talk nini. Yeka ni form. Tuseme tu ni form fulani. Nini tango Park and Chill. So, I think, aliambiwa, if guys are going to Park and Chill, you guys, and you have Uhuru Park, they come park here, you guys, what's up?
You're
the big boss, what's up? Guys can pull up.
Guys can be coming here. They chana. Chana's like this. It's like what they do at. Like you talk about Uhuru Gardens,
Gardens.
So they do that to Uhuru Gardens. Just come. They kuja there with their gomba.
Ishikas, they
shikas like
here.
This.
They shikisha here, you guys.
Then if they want to catch some pints, you guys, they tandika some pints.
Nasikia ya Uhuru Gardens. Unye aliendaga kapata kila mtu. Kila mtu ni mbuzi. Raya zinatafuna. Uhuru akauliza, what is not going on?
Hey.
Come with a Park and Chill, Mr. President. Yeah. Nakasema zi, hii ni place ya gava jo. Hii ni heritage. Hizo raya zikafukuzwa hapo. Sini mwana katengenezia masoja hapo.
Sikuze ina, kuna gayo nini? Kuenda kuchill na kusikila jioni ilikuwa gaivi.
Yu gaya kulikuwa na klabu. Kulikuwa na klabu hapo ndani.
Ena kunga kukuwa na klabu flani.
Kulikuwa na klabu hapo ndani. So, waka klabu ni kama kalikuwa kana blast mziki. Then raya saa zimetulia tu na magari huko. Alafu wote yu guy wako either veve ama mogoka
nakumbuka
so ukipita hapo na watu raya tu mdomo tu ziko busy raya zina chiu card juu kona tuko nasikia unyali andaka tu once na akasema hiyo kitu isiaje
lakini kitu kitu wagafani na hiyo place ni unaenda unapata raya zina chiu card lakini zile magari ziko hapo magari ya kifahari utaona ki Land Rover Discovery ki LX570 ilikuwa like ni sisi zile dudes unexpect. So ni zile dudes zile hang out na Sakaja. Such dudes. Acheki hizo ndio zinaenda up zimenini. But Sakaja ameamua ni kuchoma picha. Acha endelee kuchoma picha tu.
Na by the way after it was a day before akuwe scrutinized. Alikuwa ameenda
alikuwa ametokea kwa media house
na Yvonne Okwara
alipelekwa teke moja.
Alipelekwa teke ijuani.
Alikuwa nakula ulimi you guy. Unajua alikuwa anajaribu, unajua ule demo alikuwa na zile facts zake pale. You guy unajua ni karatasi inasomwa. Si ati ni guess.
Alafu si karatasi peke yake. There is the producer in the ear. Unajua kuna kuna hiyo pia.
Akitaja kitu,
kana Google haraka.
Akitaja kitu, like you said you missed how many times? Now we'll get back to that. You guy alikuwa basket. Let me just anambua. No. The numbers differ. We'll get back to that. Okay. Let's move on to another question. Hey, Raya ilikuinaangalia u Dave.
Inashindwa ni gani hizi?
So me after that I think alikuwa scrutinized sana na story ya I place enye gas zili explode.
Emba.
Na pia hii story ya nini? Hii story ya high rise. Yana try kujenga. Na kuna building nyingine alionyeshwa hapo. Hey, oopsie. Ilonisho building akaulizo. Is that in Nairobi? Anamua, that's Westlands.
Yeah. Yeah, unyali uliza, is that in Nairobi?
Where is that? And that's Westlands. How am I supposed to know?
Anasema hivyo?
Yeah, how am I supposed to know? Jo, ni building
city hall amu. Siko kazi na approve your city hall.
Yeah, you know, so after this, yuki ungefikiria the next statement atoko kwa mdomo yuka. Angebonga kama like a UN alumna kama Cambridge <you. laughs>
kabonga kama teams eh
alizo tunafungua bar
yeah tu ametokea na stories za bar kwa park
na amekuwa na hizo stories za jaba because kitu kama last month alikuwa na story ya kufungua music studio.
Si bado iko. Bado anaenda kukulia.
Aje chorea hiyo story.
Hiyo music studio anaenda kukulia. We nishakwambia. Niko naambia Ian. Tukuna bonga hii story tukiwa kwa iko nini live. Na niko naambia Ian hizo tracks. Cause ni tracks eh. Nataka niambiwe bei ya equipment iko hapo ndani. Na whatever the price they say. Wakisema walipata waliequip yo ndai na 20 million inaweza kuambia na 10 million I'll do a better job. 100% guaranteed nita do a better job. Na hiyo time nitakuwa nime do shipping through plane which is very expensive. Otherwise ikikuja na ship
utatumia the most expensive means necessary.
Na bado itakuwa a bet. Hii kitu ni cash cow. Hizi studio haziendi kuwork.
Nikukulia.
Ni ujinga kabisa. Kwa sasa wasa unafaa kurekodaje kwa studio moja. We, you guys, saizi, ukam na track, upak pale gidhari. Useme wasanii wakuje, utaweza kurekodi wasa.
Zi, you guys. Unajua usanii, tuseme maboys wengi, Islando. Islando ni kuna population kubwa.
Yeah.
Maboys wengi wanataka kuwa sani because raya kiwa young kitu kama 18 19. You know nagaine zapelekana na Jay-Z hiyo.
Yeah.
You know nagaine mimi nazapelekana na Jay-Z. So hizi raya zote zinataka kurecord and then umekuja na lori moja. Hiyo ni kuharibu. What is the equipment zitaharibika? Zitaharibika because raya zinakuja pale zinashika mic kazi nitaharibika tu.
Alafu hiyo niita kwa exchange after how long you get.
Yeah, you need me. Because
raya zitakuja pale jo unless this show is sponsored by Colgate. Alafu na mshoka ni gida. The MC for today is MC Toothbrush. Before you talk to toothbrush, grab a toothbrush.
Itakuwa, and then unajua, as long as hiyo kitu ni ya county, Unajaraya za kawaida hakuna kitu utaziambia. Ati producer ati shika mic poa. Kwani vitu ni zako? Ni za county unajivilizo
rai mbaya.
Anachukua mic yeye anapigisha chini.
Hizi ni mic za sakaja.
Hizi mic za sakaja unatuambia nini? Bwana wanaenda baka kwa mixer juu ni raya za kawaida. Juu haitaenda kusalimia. Haitaenda kusaidia ati watu wako na do. Lazima ikuje kusaidia watu wana do. Hizi ma area kaka yole
na. But idea zingine waga za kipumbavu. Now the fact that hii idea niko sure ilikuwa tabled at the county government. Alafu raya kuna kiasi ta good idea. Zinajua it's not a good idea. Hii ni juu ya do. This is a cash cow. Hizo gari sitakuwa surprise, like every truck is like 50 million shillings. And some piece of shit ile itaenda up imeanguka na nini. Hiyo yote, if we wanted to do a studio, tungedo a film studio. Hatika kuna ile film studio ya multi choice iko iko nini?
Ni jamu ama?
Yeah, masaiza hizo race course, ndio? Tunafaa kuwa na another one. Alafu sasa ile mlezaenda pale mtengeneza your artificial studios, mshoot na muende shughuli. Unacheki? So hii ni ujinga, hii ni cash cow tu. Na hizi hizi my ideas ndio tunaambia na nashindaga nikisema hii ujinga mnakaa mnadanganywa ati sijui someone is a youth, someone is young, someone is Buddha. I've never seen any as a deputy, as a governor, anaitwa Musa alishindwa Igathe.
Igathe.
And this is not about nini, hii story na ati ni inaitonga nini? Ati Azimio. Igathe aliran akiwa deputy ole mse mwingine anaitwa
Sonko.
Sonko.
Sonko. Na before Igathe, that alikuwa nimse alikuwa fit. Yani track record.
He got the hands down.
Natakangi za obvio.
Ange do a better job than Iraya.
Natakangi za obvio you guys. Yeah. Sinona aliambia tu Sonko. Akaezi. Akajipea shughuli.
Kuzula ni punk pia.
Yeah. Unajua zile vitu zinaendelea pale City Hall. Anakuja kuzisafisha zote. Angekuja kuzisafisha zote. Because hiyo ndio kitu ilifanya wakakosa na Sonko.
But sasa Raya, kuna nani aliandika umsa anaitwa Nelson Harvey. Aliandika something very interesting. Alisema wa Kenya, mmejam na Sakaja. But given a choice, hamwezi. I wanna sema, what if Miguna was to be the governor and I was to be the senator? You place ya senator, nitamwambia zi. Nani is doing such a good job?
Sifuna kwa bia.
Sifuna iko. But sasa, wa Kenya aneza kubali Miguna. Because Miguna aneza change Nairobi. No jayu? Miguna aneza nini?
Iyo nila ineza kuina fire mzee.
Ineza change Nairobi. But sasa shida ni? Hai, si politician. Miguna wagatuni. Kuna time tu wamechino ambia jo Buddha. Buddha, kanyagia jo sionge. Iko like, this despots. Iko like, Buddha. Iyo raya, kuna kungale time, kalianza kunukia Sonko. Sonko aliambia Miguna ni aje. Kuja ni kumake deputy. Acheki. Atujika wa Miguna angeza kuingia kwa inchi. We don't know. But Miguna likata, I cannot allow studio whatever a criminal to. Kuja, ukisha ingia pale, uchange vitu so much that wa Kenya watakuwa. Okay, yeah. Ndakuwa like this
Miguna
works.
Miguna ndiye amesaidia. Because hii na hii you guy. Naona ni kama kutoka hiyo story ya new constitution. Tumekuwa tukifanya tu guesswork. Kutoka time ya Kidero imekuwa tu ni guesswork.
Yeah.
Kila raia inakaa because Kidero alikaa akasema hata ametuwekea maua uruwai you guy. Nakumbuka kalinuka.
Nakumbuka.
Tulipangwa tu maua you guy na do moja ikaido.
The Kidero flowers. Nakumbuka.
Hizi raya zote zimekuja tu kuchoma. Hakuna raisha hii kuja hapo.
Yeah.
Ikatusaidia. So mimi naona tu hiyo raya inaitwa Igathe. Inaweza jaribu tu. Sio kama atapigwa support kama vile alipigwa last time. Just last time alikuwa na support moja amwenda. So sio kama atapatiwa support ama itakuwaaje, but hii raya yetu naona tu ni kama akina Gashagu ameona. Na hii haiwezi.
Kuzata imenikumbusha vile umebonga juu ya Kidero kuchoma, imenikumbusha nani? Nani aliamua, kuna hii video imekuwa iki around ya ni nurses, it's not even doctors, nurses waki dance, si ndio? So Sonko aliamua
ali tweet
akasema ati ndio watu mnataka tulipe 206,000. Guy Jura aka retweet kamwambia, huko na death certificate na tulikufanya governor.
Because to me, there was nothing wrong with students.
Yes, they can dance.
Having a good time.
Yeah, they can
dance. You know, if they were dancing in a hospital, ile time maybe kuna patient emergency cases.
Yeah.
That's one thing. But these were just young girls who may take their break to enjoy themselves. You know, and they are young, by the way. You know, hapo ngembo kuna msia mwenyako over 25, nge dispute. But ni kutry kuchukua the attention. Just say nani bado Sonko anacheza ni pro government, you know.
Dance on
Mungatana kuna shit alisema pia. Alisema kama nini zingine zinasafa. wasifikiria ti these health workers
and the special Danson Mungatana Rai liongea jo shonda ingine ijua
alikuwa pia kwa TV alikuwa
anaangalia pasco ya mita ile distance anatoka
ile ya Garsen anariva
Garsen
sino nani jo alikuwa na
mke one hospital to the next you guy
Womse akumbuki ile time aliendaga nini station fulani na Sifuna Yes, Sifuna jua li mop floor na ye. Sine time kwa nambila juu si Pokomo Elda. Ino Pokomo Elda. Kuzi hili wipe your floor na ayo.
Ira ya.
Haiku wagi ya sharp.
So raya yote ina try
kuplease. Ira ya pia kama ya barasa pia. Kuenda kwa mganga.
Yeah. Oh, sikuwa na juu. Najuu ni raya coast. So wasawa coast na hivyo story.
Nilicheki hata saa hii vila likuwa na trend. Kuna raya imesema. Kuna raya ili muenjoy ita double do yake kula do yake
oh ikakula do yake okay hizo ni mpumbavu zingine zile sijui but mgatana kwagi is not the sharpest person so is it right as shtuka gani kuna kwa gani zile tu whatever but tukiangea juu ya stories za ku double do yako acha tukuremind kuwa unaweza baki umefika ni linebet.com si ndio tumia promo code ekanene alafu kama una deposit your first deposit utapata 100% bonus na hii bonus inakuja ikiwa tax free na apart from that pia winnings zako zinakuja zikiwa tax free na usisahau jo unaweza baki pia umedeposit na aina mbalimbali kama M-Pesa ama kama ni msiwaga na Skrill kama mimoga na account ya kitu nito Skrill jo uzabaki ume deposit na Skrill so unabaki ume cheki jo ni aje suna cheki so baki ume ingia ni linebet.com sindio promo code ni Ekanene sindio
Ekanene
alafu tukiendelea na story zingine kuna dem fulani pia likuwa na trend online dem anaitwa Alicia Kanini alafu Alicia Kanini yuko na account ya OnlyFans alafu mimi disclaimer I went to that account for research purposes only before we continue you guys made a statement kama ile ya why na lose kibaki you know like I went there did I go to OnlyFans yes
it was only for
was
research
was it for pleasure no yes so hata kama research yani kama OnlyFans ni story na PR I did not go for the P pleasure I went for the R research
nika kuna politician alipatikana in some brother akasema it was strictly business na kwa CCTV onekana accompanied with you know fine women
nani business
nani business so your business led you to only fans
okay. So nilienda hapo kuna msetu alikuwa ameandika tie ude mwanaitwa Alicia Kanini I didn't know her one day ago but now I know her and I've already watched her sex tape so when that happened of course I was like niko curious like who's doing this in Kenya unajua kwa sababu kuna zile vitu muona gani vitu za kipumbavu so nikaamua tu ku scroll through hapo alafu kienda hapo chini jo nampata jo ameingiza mzigo wa dhambi jo mzigo wa dhambi umeingizwa mpaka hapo
esophagus
na inatetea ti ninaita watch this dude watch
unajua vile nilikuwa nimewatch nilikuwa nimeshindwa nini naendelea nini
ameingiza mzigo wa dhambi mpaka hapa so apart from that alafu unaendelea kidogo kwa hizo scroll kwa video unaona kipokea mzigo wa dhambi one thing uta notice the dude's face is never seen
yeah
alafu dem ndiye anaonekana so dem ameenda aka open paka OnlyFans yake I think anajiita Sexy Daisy ukitaka kumsupport zabaki umeingia hapo and mimi nikiona story kama hii na namuonea huruma cause I don't know kama ame research hiyo industry cause hiyo industry shiningizaga kwa shida unagole time ile demo anaitwa Nyiko alianzia za ovyo ni juu lisema mademu waga successful kwa hiyo story si ndio so mademu wanakuwa successful ikikam tu hiyo but sasa shida ni like over I think ni over 80% ya madem wakisha retire from the sex industry waga wana struggle na depression
because last month alone there were two suicide cases for you know wale ma big pornstars
wana struggle gina depression so hii ni kitu moja anaweza like, anaweza kuwa anai take for fun but anafaa kujua jo kila mtu zaeka hiyo kiuno unaona ikiwa ndogo itakaa mikuwe kubwa umri utakuwa na sasa utajiuliza kulikuwa na haja ya kulamba mboo in public but sasa it gets interesting membership you guy membership ni serious $25 a month guy Yeah, mimi nafikiri ati niliingia na mimi nilikuwa huku nje nikiwachia Twitter. Hakuna vile nalipa 25 research.
Hawezi jitolea kulipa hiyo 25
guys. Si, acha kule shida
yake. Hey, you pay to support the girl child you guys.
Azi.
Acha hiyo.
Hata akum support but not in that way. Not in a way ile anajimess kuza medanganywa na Hollywood ati yeye ni boy.
Ah, kingoja tu support. Ata change diet.
Oh, na kuna demo hapa Kenya shaitoboa kutengeneza pesa mzuri kwa hiyo site. Because musikia tu huyu huko huyu.
Kuna mwenye kwa recommended.
Mm. Kuna mwenye it was due Queen Tasa. Mpaka yu Tasa na shindwa juni. Mwenyesha nini. Mm. But kuna huyo. Huu mwingine ni kwa ataka kuingia kwa inbox yake ni mwambie akuje interview but ni kogopa. Atafikiria ati na try kumkatia. Kwa saizi ni kushua kuna Raya Mobs imeingia kwa hiyo inbox yake. Najua.
Mm. Lakini but the fact that tumesema hapa. Unaweza sema I'm texting haa. Because of course there will be this evidence.
Yeah.
You're not trying anything.
So kuna hiyo. Like ile whatever. But but wacha tupange your story. Like Alicia Kanini, you know it's her body. So yeah, she has every body, right to use it.
It's her choice.
Choice zako ni aje.
It's her Kanini as well.
Yeah.
You know, so.
Kanini kagoroki.
Guys.
Yeah.
But it's all goes to madame na ile nini social media sai. Hata to me like for glam na nini. Wanaitumia na gaggling you guy. Na ni wengi na wajali.
Yeah.
It's a worrying trend. Me at some point they forget that, you know, watazeeka.
Yeah, watazeeka.
Na vile si usema na it's evident madam watanini life catches up sooner than
my boy
there are risks involved hata sijaona kondule hapo yuka
ni kavu
si ni kavu kavu there are risks involved because if one dude sees that alafu kuuliza how much did alilipa pesa ngapi watakuniambia atatop alafu atumie protection.
Yo kitu like
I'm just saying
alafu unajua so, Ian nyinyi si porn connoisseur mimi ni porn connoisseur as in mimi ni raya nishafuatilia hii story you get the first thing sisi tukiwatch nopo suta kakuona ni ile sehemu nyeti so inafaa kushutiwa professionally so nataka kuona ile weapon ikiingia ndio jidanganye ni wewe unaingia odem si ndio so the fact wanaishoot na angle nyingine ile haionekani. So the only thing mtu anabambika ni hao wenyewe wawili.
Yeah.
Hakuna mtu, no one is going to pay for that angle. Unajua hivyo? Another thing, dem wenyewe anajimarket kama ukienda pale, asiju the only petite girl in Africa kitu kama hiyo. So ana target walami. Una targetaje walami? Alafu unadinywa na Mwafrika. Okay, not me, but una understand. So you're fighting the fantasy. There is no longer fantasy.
Yeah, yeah.
Kitu ingine, hizo nini, hizo ma sites, kuna mademu wa janja kabisa wana make do nayo na wadinywi. Au endaga tu pale, wanakuonyesha kitu yake, anacheza na kinembe, alafu wanaishia. Anazima tane, da?
Na anatumia wa dildo yuka.
Huko hapo unadinywa, alafu atinafaa kulipa kuwachu kidinywa. Kwani we ni nani?
Hata ule mwenye alipati wa award juzi.
Kuna Pornhub, udeza lipa kuwachu mtu wa kidinywa.
Zi, you guys.
Unajua at least, akikuwa pale, akicheza na kinembe, alafu kukejani kumambia cheza. Wacha niongeze 500 ndio ucheze na kinembe vizuri. Sijamaliza bado. Lakini unalaa iko hapo ina enjoy alafu ati udem hiyo business strategy yake sijui.
Niliona huyu dem mwenye alipatiwa award juzi na Pornhub. Yeah, kwa hiyo anakatwa maji. Pia mimi nafuataga you guy.
Yeah, you're a connoisseur.
Anaitwa Miss B you guy. Yeah.
Oh, okay.
Alipatiwa na Pornhub juzi award. The best. Hiyo wakati ni kucheza tu na kinembe.
Ni kama lami flani.
Ah, zizi, ni kama black.
Wasted.
Akili yao, daddy, sana unajua naona, ni kama wendi yo daddy, you guy, akicheza nayo. Yuke yuko hapo mengeli.
Yuke, yu ndo.
Anaelewa, hivyo ndo wasi upufre ya kuona. Because
ile inafa, ana seti phone pale jo. S24, clear. Make sure AI on. Hafu wanacheza nao tunayona. Si ati raya inaingia ndani. Alafu hata angoli yenyewe hatuoni nyese. So inafurahisha nani hapa? Na cheki niyo raya tu au dema ni business strategy ya kipumbavu. But I don't know.
But
I don't
know. Ataka mkuseto tu.
Okay, so hiyo ndio swali. Yeah. Hiyo ndio swali. In another life au haujamarika. But tu sasa u dema kama siku moja. Kuna hiyo video yake akiwa online na imeza imefika mpaka hapa. Yeah. Alafu akuja kwambia, oh Ian, I want to settle, come here Ian. Iko nini? So would you see past that? Yeah. Like her past.
You guy would, it's traumatizing you guy. First of all, hii ni kitu yenye ilikuina kaa ku take life you guy. Na imeza you guy. First of all, yangu, I don't think inaweza. There's a cause breathing problem.
See, on is a cause.
No, I'm just saying.
Yeah. Oji amini.
Like ile kitu yufanya men was settled. Men all over. Ni demu kupatianga impression like you are the only guy.
Yeah, and you're special.
Na una hakuna evidence.
Yeah. Ya past yake.
Ya past yake.
That's what a past.
That's when unapatanga dude fulani menda. Hao ikuwao. Ameenda place ingine mbali sana.
Yeah.
Anachukua msimu. Nyata, anamwambia sitaki kujua what you did. Just keep quiet. Unajua?
Yeah.
Jude mata akisema about 2-3 people you guys. That's a crowd. To men. Si jidanganya tu. So ukiona msee dem sahi, mademu wengi sahi wanakuja na even twerk videos. Unajua na twerk videos zinazofanya tu reconcede. Twerk videos zenye unaona hata na ngodha cho. Kitu fani unaona ni dhulma you guy, ni mizigo after mizigo.
Kitu fani na mimi, nikiona dema kitwerk online, sinaga shida. Kwa kuna mademu tuaga hivo, wale wako na hiyo vibe. Ata jifanisha hiko sexual but zi. Ana idu tu online na dance alafu anaenda home. So jua I dance and go home.
Yeah.
Yo ni tofauti jona ni maona umemeza mzigo wa dhambi. Yani nimemuona, nikafikiria tu Jaira ni tu arasha. Na ile story yake ya mzigo wa dhambi.
You guy, Joni.
Uliona vile amemeza?
Eh, jo. Hata akaenda kubai mtura mahali yore enzo. Unataka ya gapi? Unajua nimeona video yako. Ile kitu nataka ni kuwabia tu na ya kutosha. Hezi katakata.
Hezi katakata.
Hata kidogo.
Hayonekani paka ira haya. Uchiki vile kitu litubamba ni mina Ian tumechill. Tunaonyesha ira haya video lafu yiko like. Kwa niyo msana ni ndogo haji. You can notice you haya inatole ni ndogo. Like demu wa kawaida. Ata puke. Yeah. But sasa unajua kitu ni bambaga na madem. Like wamekamu kadanganyo ni sifa. Mwacheki. Like atukiona hivo. Ameipoteza hivo. Uwe pia utakuwa. Wacha pia mi niingize hangu hapo. Sitaki kuingiza hapo.
Habisi na haya sidai. Lakini nafurahia kuona. Nafurahia kuona. Yeah. Juu story kama hizo ndiyo wanaume ubonga. Wakiwana. Ndiyo wametulia. So nataka nione ndiyo pia nikuwe na maoni. But hii society yetu you guy. Bado tuko kwa Afrika.
Yeah,
ile
yeah.
Bibi ni wa familia. Ndio maana unaambuaga leta bibi nyumba. That's why unaambuaga leta bibi. So unajua kama bibi ni wa family and then hiyo rumor sifikie mtu kama mother. Kumeona ka video na ushamleta yuko. Unajua mother atakuja kubonga naye tena. Atakuwa anakuambia sitaki mambo ya msichana, yani wa mother. Kwanza mimi acha nibongele tu saidi yangu mother. Anaweza mtu aonywe moja ina.
Kwa sababu ya shida ni sikia alikuwa na meza paro. Sikia. Yeah. Alikuwa afu na sikia ka elda fulani kako. Ajua kuna shida kama mpenzi wake alikuwa anaitwa Boro na alikuwa anafanya hiyo mambo. Hakuna shida. Boro. Okay, ajua Boro alikuwa na meza paro. Ile kutelea yote. Like oh damn.
Amejimea.
But unajua life ni yake. One thing I'm going to insist life ni yake. The only thing nafikiria and me I don't blame any girl unaanzisha career na OnlyFans unajua like make the money the way you unataka kuitengeneza but usidinywe dinya na umse in private hapa patia wasi fantasy like cheza tu na kinembe make sure camera inachapa hiyo angle vizuri alafu raise kwa na fantasy thing hapo jo fantasy ile
tuingia fantasy
fantasy you guy juju hapo hivyo unajua pia mimi naona u dem naweza die because sioni raya yote yenye lakini once ushaona raya
au
and then sasa unajua kama wanaume unaangalia the first thing unaangalia ni mzigo wa dhambi.
Yeah.
Wewe mwenyewe unajijua vizuri inches zako unazimezea.
Yeah.
Ukiona mzigo wa dhambi imepita. Na huo dema na imeza. You guy unajua wezi mdai tena. Mzigo wa dhambi siwezi toboa.
But mimi hata sio. Mimi ni ile tu tayari ameiweka imefika hapa. Alafu na ile like fantasy ya ati sasa ni za mtaka kuzuri dem hata akikukisa hapa jo you like hey what is this see at the end the first girl kumeza nini wengine washafanya but hajaiweka online like history ya online sio kwa nini watu wanatangaza
akachoke on mate yuge unafikiria ko hungry
yeah yeah unashindwa jo ni gani hizi
do you need 10 inches
but one day one day atataka kusettle alafu akitaka kusettle madam kaa ndio tuaga zile za obvious so a real man does not care about my past so rapture you are a real man
you guy I'm a real man but not care about the past yeah. The past you guy eh hiyo ndio kila kitu unajua ukisema unataka kumarry dem inamaanisha mtakuwa na watoi
yeah
na mkikuwa na watoi unajua siku moja wanaweza grow and then unajua mtandao ni ile ile
yeah
mtandao ni ile ile unaweza grow and then uanze kuona hizo so haina haja nilete mtoi kwa hii world and then vitu kama hizo zim stress wacha tu nilenge tu sababu unajua kwa mtoi ni worse than kwa mtu mzima sababu ile kitu wa mademu anasahau huu dem hata asipoolewa but anaweza get mtoi anaweza get mtoi na raya yote and then huu mtoi ana grow up era ya internet ile era yenye sijui kama mchongo wano bado imeshika kama vile ilikuwa imeshika
wajua
si mchongo wano zetu ilikuwa ngani ni serious yani mother anatolewa kala you guy no mother zetu wako atabia mbaya
na alikuwa atolewa kala the next thing ni
ili
ni tunachapana acheki like I don't know
sisi mother zetu walikuwa na adabu watu walikuwa na jam unaona sasa imagine generation hao watu hiyo wakuja wa grow and then my mother's you are come only fans and then come nuka you guy unajua kutakuwa na vitu kama US mtu yeye jana anaenda anakuja na upini jo ana stab class mzima si uongo mimi naona kutakuwa na vitu kama hizo so
yeah, kutakuwa na hizo
sababu ama dem wataeka watu wale watazaa kwa shida sababu mtu hii bado ni mdogo kuprocess hizo vitu ajue tu hii ni kuchongolewa ni ngumu that's why tulikuwa tunajam so ama dem wote hata kama hata marika bata kikuwa na mtu huyo mtu atakuwa na life moja mbaya
especially boy kani boy boy atakuwa na life mbaya kwa sababu atakuwa shinda kifight si ndio kani dem ataenda pakiwa kuro unajua kwa sababu associate ataanza ku associate sex na hiyo na hiyo hiyo kupendwa ku whatever so it's sorry cuz mimi moja nitashinda niki insist yeye kuanzisha only fans shida strategy yake ndio useless. Number one, we ni slim body girl. Inamaanisha una attract walami more than sisi. Si ndio? Sisi tupendaga nyama. But pia nika kakopoa. Number two, since unanini walami, unadinywa na msem black. Waso walami tayari hataki hiyo. Wanataka kuona kamlami fulani. So hapo hiyo point ingekuwa achukueka dilido fulani. Akabaki ametumia ya kilami kama tu anashindwa kwa nitu mwongeza ka ai ni kuna shida nimekuwa zikitufanyikia hapa nje so atumie hiyo ile ina kaa kilami si ndio alafu tuonyeshe kinembe tuonyeshe nini hizo ziweke kwa screen hizo stories zingine za baadaye hiyo ni wewe baadaye kuna madem wako na only fans kuna hata dem nono jo mlami fulani dem nono you are got two only fans akiwa ndeze ya kidishi jo walami wanatoboka do hadinywi ulama kudu ye swipe
wanamjenga kuya wanamjenga
swipe wanamfeed mbaya
sasa huyu kwa hapo unaniniwa alafu kusikasa hizi kuna movie fulani ya kipumbavu hii movie niko sure ni amwezi juu yake I think inaitwa nini jo so hii movie inatokea ni juu ya dem fulani ule I think ana fail anatrai kuwa a professional tennis player afu vile anashindwa anaanza kwenda kudinywa na wasi wawili at the same time Hollywood waga na zingine za obvious. But
so Alicia alikutoa stress na hizo raya.
Alicia kanini jo? You have the keys to Ian's heart. So Ian, are you a real man?
You guy, I'm a real man, you guy.
Yeah, so unamdai.
You guy, a real man you choose. Yeah, a real man lazima kuwa na choices. Kwa nita kuwa nauliza madem. Sana sana ka in situation of Mr. Rapture.
Yeah.
So you said he made you cry.
Yeah.
What was the context?
yeah.
No, sometimes you choke tears can come out.
Scary. Hirai kona za obvious tu.
Hayo ni za fantasy, raya za fantasy atazipata mingi.
Yeah.
Lakini raya iko serious. Because wanaume wanakuanga serious design kama dem alikuwa anakatiwa. alikuwa nakatiwa na hiyo relationship ilikuwa kwa social media.
Yeah.
Ile inamaanisha mapicha ziko zile wakiwa wameenda out nini. Raya Next yenye umkatia itakagi stories za social media. Haitakagi. Mm. Na si sex tape you guy. Ni yeah, dude yeah. Tu ingine ilikuwa hapo. Because saa dude zaanza kuambia ai kwa ni huko wana na kukuwa na sex tape. So imagine kaa kuna sex tape. Kama ya udem. Yeah. Inamaanisha kamenuka. Kamenuka kabisa, amejimess ma relationship zake zitakuwa zote chini ya maji. Zote zitakuwa chini ya maji. Hakuna dude hata yenye nampenda itakama out. Dude tu zile za kawaida. Za mtoto ampata dude tu ya kawaida tu raha iko na duka. Niko nimeona mkada ya sinema. Lakini hatuwezi kuonekana na yuko barabara. Wewe kuja kwa nyumba saa 4. Unalala, unatoka 5. Siwezi kuonekana na yuko barabara hiyo mkada ikiwa inatembea. Hata ile itajitolea. Itakuwa na conditions you guys.
Yeye ni wana mkada ukipokea mkada. Eh. Kuna zile za ni kuna zile za ni za ovyo kabisa.
Bata. Lakini wacha kambambe asione kama atakaa kambambe.
Na wewe ni runi days. Unajua kuna time wewe kuna choose you guys.
Mimi wewe niko na choose.
Kuna sana tu so long as it's creamy.
Enzi niko na choose. Hiyo na hiyo. Hiyo unajua.
I'm just saying
like wangu sikuwa sijaikuwa attracted to them ana dinya kila.
What, okay.
Eh. Au wale wagati wa call that. Najua maybe ule dem na dinya na dinya kila mtu, si ndio? But sijuagi. Una understand kuna tofauti.
Yeah. Yeah.
Like au jui lakini unacho kuna kongana like oh, yesterday nilikuwa na lamba mbao tatu hai hako 400 leo niko like hey zi hiyo si mimi si jake lakini unacho sasa kuna raya zikisikia hivyo siko like hey kuja hey wewe ndio yeah una take it so kuna hizo kuna hizo raya so mimi sijaikuwa hizo raya
even hata makuro uchua mimi napenda history
yeah
hata tukipita pale River Road kuna nyoo ni grab aniambia akiwe ni wa kwanza. Like ni saa mbili za usiku. Okay, what are you guys?
Naona mzee yuko nini? Unaona? Si hiyo ndio River Road hiyo kutokea nikao unatokea koja. Si ni chapitia hivyo you guy. Iko nini? Usiseme hiyo jina ukiwa kwa hiyo stairs. Unajua? Shuka tu ngi. Ndio ndio zafikiria niliingia.
Unatoka.
Niliingia ni kutoka na tu.
Ukiwa lakini unajua kitu fani ni. Nira hiki onekana kitoka brother. Haiwezi choma kama mimi.
You guys.
Ina hii ndio inaweza kuwa like what is happening? Ndio jana hapo itakuwa like he's in his element. That's how he writes his jokes.
It's easy. Ojo siku hizi makuru wamefika mahali wametoka kwa hizo brothels. Sio unamezea. Wametoka sasa hiyo kwa streets.
Iko unaweza fikiria
na uza hapa miwani. Nakuru kwa hapa.
Ile matunda iko in season sasa ni tangerine na machungwa. Eh na sasa pia yako na melon zake pia hapo.
Na anaziuza. Anaziuza kuziuza.
Na wanatafuta ile raha yenye imevaa poa. Akiona tu unakaa tu unasikia tu amekuita. Hakuna cha serious quiz you guy. Siri hakuna jo unaitwa.
Yeah.
Live and direct. Na kuna raya tu za kuchoma. Zile zimetoka uchoma jo Nairobi kwa sababu ile imetoka ocha leo. Inaitwa tu inakuja na bag. Nataka namna gani madam? Nataka namna gani? Inapanda stairs.
Hiyo ni kitu ya kwenda kulipa.
Hiyo nini inaendea jo?
Wanyo napata hiyo? Inafikia hadi ni free. Chama nini? Kwa nini alitisha basi? Kwa nini anaraya? Ya mara mara mimi mara mara nalipata nikale kiskiza goma au kona goma so yeah but two of them let me say my good luck to her may I think strategy yake iko off but hey maybe anaweza baki ame to prove wrong alafu na hope I'm really hoping for her that one day akiwa old hii kitu itakaa mkumhunt. Because vile nimesema jui, hii kitu, hii career hunt game a dame in their old age, wengi wao, especially our hardcore nini. But our, you know, only fans, I don't think they'll be affected. Tia nilikuwa gandethe, nacheza na kinembe, alafu naenda kulala au takuwa. Lakini wamejiexpose, ikafika yu level. Because, you know, dame pia, nature ya madame, you know, just hizika maboy tumezoe kuambiwa no. Like rapture, saizi ukiendo kati ya dame, akuambie no, itakuwa affect.
Ah, zizi.
Waita kwa fact.
The nose
but dem saizi akikaa hapa saizi akwambia ia ni aje atakao ni dinya. Utamdinya? acheki Mr. Mdinya,
Mr. Mdinya.
Nacheki. So, hiyo rejection kwao, inakuwaga like, huh? Because academy kasupu. Like in another life, bila hiyo video, you go like, eko, nene, tuende kazi. But after hiyo video, you go like, kwaza akileta mdomo, nita kwa like, eh, no. Usi? Acheki, but... So yeye mwenyewe ndio lazima angalie. So hii inaweza kumkua affect later in life. Like yeah. 20, 30 years from now. Atakuwa ana need therapy, ana need hizi vitu zote. Yeah. Afu ile kijaka ya therapy, it's a whole different one. Unajua therapy?
Unajua tu pini maji.
Yeah. Maanisha jo nyese imeloa tu. Imeloa kuloa. Na vile kiloa na kuoga iko nene. Mimi najua na kuoga timbu da langi.
Alafu
na mia mwamba.
Tim Dubai.
Alafu unajua ile unajua kwa sagira ya moja ilikuwa imemnoki.
Tim Dubai sagira ya. Mimi na Kenya. Mimi ni Tim Dubai jo you guy. Yeah, you guy call me. Niko na sema call me ya mwamba. You get call me and na mwamba. Niko na mwamba.
Ako na mwamba ile
ba. Yeah, in sports.
Sports with Lime Bets.
But yo ni yake. I love kuna story fulani hapa nataka to comment juu yake. But I try to get into a lot of details because tuko na very little information. Story in the KDF Chief General Francis Ogola amekuwa involved in a chopper crash. Alafu ime ni remind hii docket ya defense. Jo inakuwaga ni kama haina kismart nini. Usha notice gi raya jo huenda kuenda jo cuz by the time Saitoti alikuwa naishi alikuwa kwa hiyo docket si ndio?
Yeah, Saitoti
alikuwa Minister of Defense.
Saitoti na Oruo Ojode.
Ojode pia alikuwa kwa hiyo.
Ojode alikuwa ni deputy
assistant.
Wa Saitoti.
Alikuwa
assistant wake. Assistant wake. Si ndio? Hiyo kitu jo inaga kisma. Ni Kaiseri?
Kaiseri alikuwa
ndio
mbele. Yeah, alikuwa CS wa nini?
Yeah. Yali dedigi nani lakini kahata taka kama ilikuwa.
Anasikia alienda aka drink ni akachoka. That's it.
Yeah.
Alienda place at you alikuwa kwa rest ama hotel. Ordered a drink.
Yeah.
Was his last.
Oh, kuzi kitu info of course hatuna but mizile images nimeona sioni kama kuna mtu anaweza kuwa amesurvive hiyo kitu jo. Unafikiri kuna mtu amesurvive jo?
Zizi helicopter crash waga.
Kuzaandika imelipuka pia jo. Yeah.
Helicopter waga tu as in kakiana mimi naonaga ile kitu wageni nishtua na ndege you guy ni ati sijuagi kutumia parachute jo. Hiyo ndio kitu nishtua. Jumara ya kwanza kutumia ndege nilisikia dema anasema there something under your chair sana kama mnatuambia natujua kutumia.
Ya like I don't know here.
Mimi sasa kusikia kuna kitu kama hiyo. Juka kinuka ndio na walami wako hey baby time to get out raya zinaruka kwa hapo hivyo ujui ujui kuruka.
Sikia sijui kutumia parachute. So in your ideal world ni ndege inaenda kuanguka alafu nafaa kutoka ushuke.
Si
zile za kisoja jo. I think hakunaga parachutes. Chini kuna kugana nini? Kuna kugana life jackets. Nile mkianguka kwa maji ufloat. You guy mkienda hivi hakunaga parachute.
Hakunaga parachute.
Wasa wiki kwa nafungua mlango anaruka jo. Na mtashika na kuzoja raya ezi ya chia, raya ingine. Yeah, hapo inazana ni mtu kama wale walami. Chikiko wale walami au dive kwanza. Lafu kisha enda kabisa ndiye anaiachilia voice.
You got to just
utataka kuifungua kabla utoke. Unaweza pakuruka. Haiwezi nini hicho.
Na ukifungua kabla utoke si una dedia tu hapo hapo.
Yeah,
unaenda juu ama.
Wewe ni paratroopers uruka nayo, si ndio?
Itakuwa ni nini? So according to ile news tunacheki size ni asemani the chief of defense like Kenya Chief of Defense Forces General F. Ogola is dead. So I'm a daddy.
I'm a daddy. I'm a confirm.
I'm a confirm. Alafu the only person that I'm a survive so far ni mse moja. I'm a survive na ni photographer. So photographer peki yake ni I'm a survive. Of course, vile tunambia say, hii info imetokea ile time tuna shoot podcast. Yeah. So tukamua tu wacha tu Twitter. And rest in peace kwa Ogola. Najua. Kifo.
Condolences to his family.
Yeah. So, kifo wagani like one of those things ile mtu shinda kwa juni aje because hii story pia imenikumbusha kuna story moja tulimention na Ian na tuko na doki fulani hapa. Mm. Ndile ulicheki ile video ya Uganda ile kulikuwa na kitrailer cha kumix cement. Kili lose control. Mm. Oh boy nika home cell kona drive nika kamwa aruke kwa pavement. Vile aliruka kwa pavement jo ili dunda hivi jo. Ikadundia msejo. Ili crash nda yake jo flat. Alafu sasa leo nilikuwa Twitter as it Twitter TikTok. Nikati kuna dema alikuwa amepost just story ati best yake alivaa kiatu na kiatu ilikuwa na nini? Ilikuwa na frog. Na frog ni poisonous. Ili uma dema. Dem aligeuka navy blue jo alafu akadedi jo. Alafu ati limu affect design paka vocal cords zake. By the time akona dedi alikuwa anatoa hicho ki sound. Kaki frog jo. So hiki tu sweet
frog inakoga serious hivyo.
Alafu sasa unajua vile ni cheki story kanishtua kabisa. Nikaamua
Todd ni inakuanga.
Yes, unajua hiyo family tu. Nikaamua kuuliza nikafuadia wife your story. Ngombeleke umecheki story alafu sasa ndiye akanichanua. Akaniambia hizi frog ugly kabisa eh? Zinakuwaga safe. Ukipata hizi frog zinakaa supu, makalas, mob. Hiyo ni sumu juu ya sumu jo. So so ndio kitina happen jo. So hii yote of course nasema ndio tuambia say jo life inakuwaga fragile sana jo. Baki umejua like tomorrow is not guaranteed. Baki umeenjoy leo yako because ajibu la kesho itakama. So
hizo zinaitwa dart frogs.
Pia ishi maisha yako. Hizo
ziko na blue na black. Dart frogs.
Pia ishi maisha yako vile unataka kuishi. Umecheki hii story. Kama juzi tulikuwa na nani hapa. Tulikuwa na Uboy. Ntua Khalif Cairo. Alikuwa na bonga vile ya neza kuwa na chopper. Anza kuwa na jet na naishi kwa rental. Anche kuna wasa walikuwa mejam na hee. Mpaka na
shi. Raya za Kenya ujam na hiyo story.
Buda jo. Ini life ni yako ni moja. We ishi vile unajua. Hakuna msa anajua kuishi kitu. We huu nani tukibonga na huu general tumuulize alikuwa anajua na daddy leo. Hakuwa anajua. Acheki. So we hawezi jua jo siku yako ya mwisho. So ishi vile unajua.
Mika lininukia. Hiyo story umesema. Ile time nilichukulia ndayo na jani kuwa naishi bangu juka. Zilianza kunichomia. Nini wea sasa unafanya kitu gani? Yuko na nyumba nikuambia ni nini mtu wangu. So acheka nirarukie vile jo nafa.
Vile kala nibamba.
Na nika notice wa Kenya wengi wanakuanga hivyo. Kisha chukulia ndaye. The next conversation inakuanga. Unajua hira ya. Haijajenga. Hiyo ndo conversation raya uanza. The first conversation. Na nikuona acha rayazi. Acha rayazi jibambe. Acha rayazi jibambe vile zinadai. Because labda mimi. Sina hiyo nia ya kutengeneza keja mapema hivyo. Unaona kutengeneza keja you guy. For example kama mimi sana ningetengeneza keja moshadha nikiwa in my 20s. Unajua mpaka wa leo nikiwa bado siishi kwa hiyo hao. Unajua ningekuwa siishi kwa hiyo keja. Because life yangu iko tu nai.
Iko nai.
Unless ani sema sana hama nimeretire.
Na nai utaweza kuunda keja 500k. 500,000 shillings utauza. Unaweza nunua land na ujenge Nairobi.
Na ocha ukiota na ngiri so mbili. Unajua ocha wagani ocha tu. Ocha wagani ocha. Na tengeneza hiyo nini una kando unaweka hiyo vizuri tu kiraya. Lakini sasa raya mobu waga zina believe. Especially raya za kutoka ocha. Watu wengi wala kutoka ocha wakamna hiyo wakapata do. The first thing ni kutengeneza keja. So unapata raya iko na keja kali ocha. Lakini hapa nai amejieka maisha ya ya kiraya kabisa because anasemaga mimi hapo unajua naishi tu temporary. So anaishi place hata anaweza dedi na ugonjwa kama cholera. Because anasema kuna keja kali ocha na hapa na haini ni kupitia. So na hii huwezi pata amechukulia kitu kama ki free bedroom hivi. Zii ya watakaji hiyo story. Unasikia nilipe nyumba 1040 hey inakuambia. Raya inazusha kabisa. Inakataa kabisa. Nakwambia the most anaweza lipa kwa keja ni ngiri 10 jo. Because akona keja.
I know of dudes. I know of dudes wenye wako in their 50s UK. And like 3-4 cases are death. Raya amemaliza keja. Alafu sasa unajua kuna ile unajua sikuiza hata kuna basha kufungua keja you guy. Nimeona 3-4 instances raya nyewe ataijaingia. Haijaenjoy hiyo keja. Ani raya inashinda tu every penny ana save. You guy anaishi udu.
Jua keja.
Wanaishi gimbaa sana.
Sio unajua like, umeishi like for tuseme most people wanza kupata watu hiyo kiwa around hapo 28. 28 to like 50 years. That's like 22 years. So 22 years umekuwa kiishi in suffocation you can.
Hatijutaki kulipa rent.
Alafu pale, ile ni keja unaenda, kupewa tu wangu tu nini nikeje unaenda clinic unarudi unakaa tu poa atina makelele you won't enjoy it you know
Si, hiyo kudanganywa ati tulika mtu kadanganywa kulipa rent ni kitu mbaya. But hiyo ni story for another day. So to go back to history ya Ogola, the funny thing is a few episodes ago ilikuwa Khalif Cairo. Ndio li bring up Ogola. Ogola jinake jay come up kwa hii podcast.
Hata sikuwa najua ni nani.
Yeah. Umsay jinake jay come up kwa hii podcast. So majuzi tuko na Khalif Cairo anabonga juu appointment yake ya vile appointment yake ilikuwa poa cause ilifanya Ruto Ruto akaka si haiko tribal cause ame nini mjaka, but then kuna mse alikuwa kwa comments akatucorrect akatuambia I don't know how the military works but somehow the military works kuna kwa gana hiyo hierarchy I think I don't know kama iko kwa the new constitution because jamu yeye alikuwa anachenja sika ngodha unakumbuka?
Yeah, nakumbuka.
Yeah, I think kwa the new constitution kuna vile imewekwa. I don't know. That's why lazima niweke disclaimer imewekwa. Huyu atafuata huyu, huyu atafuata huyu. So kama saa hizi kuna mtu ule anafaa kuingia hapo like inajulikana. Si ati lazima Ruto come up nayo. I don't know how true that is, but it's just interesting that umse ametajwa like on episode 298. Alafu by 301 asha date. Ukienda kwa all the other episodes za iko nini zote like 200 and hatujaimtaja not even once.
Ama any ranking official.
Hatujaini nijo. Alafu tumemtaja alafu akabaki ameishia. Kuzikanjo niliona hiyo kitu iliiva jo. Hiyo ni nime iva mbaya.
Hiyo helicopter.
Yeah jo. Ilishika.
Kifoka hiyo manzi wa gani meingizia mbaya because unajua hao ni watu, huu ni mtu wa military. Unajua watu wa military mwani mwa rank you guys abu. Hizo ndio raya zineza wakolea Kenya. Uja.
In case... Yeah, lakini ila disciplined forces. Ila hata nini, hata mhata. The only person hata mhata ni familia yake. Hey, military you guys waga ni machine. Naja hivo? Ile ni machine you guys.
Ile
ni... Lazima inchi yendele. Yeah, hakuna time ya tia ku whatever.
Hakuna time
ya blame. Of course, atapatiwa the 21 gun salute. Lazima atapatiwa hizo respect yake. Rest in peace of course kwake na pole sana kwa familia yake, but the machine ita continue to si ati inchi iko affected in any way. Wana fikiria ati saizi sande Somalia ni zamu wa kukuja ama nani General Muhoozi ziga
mwagani mwaranki hivo sababu naona gayo ndo raya neza defend you guy in case kakiamua Muhoozi ya kiamua na sisi hivyo ndo raya zineza smama raya za military wagani mezipati yeshima you guy So kwa na raya military kama hiyo, na mpata tu hii position juzi.
Yeah.
Niko shua saindi alikuwa ameanza kujipanga. Unajua, ukisha panda huko juu. Ndiyo unaanza kujipanga. So,
wacha nione, au kaga for how long? Au my like, defense forces. Anafaa kuka for how long? Siju anafaa kuka for how long? Yeah, but so hiyo story yake imekatika tu hivo. Of course, vile tunasema. Rest in peace kwake. Ilikuwa just sisi tuna react to ime happen kwa tuna record podcast. So ikabidi lazima tu mention, si ndio?
Yeah. Niona yeye mwenyewe ndio nakuangana Foster. Like kwa nini decorated on his shoulder.
Kuna mawe ine.
Na kuna ati yeye peke yake at any one time. At any given time, at any one given time KDF has only one Foster general.
Yeah.
Who is the chief of the defense forces.
Mm.
The officer's ranks are displayed on the shoulder.
Yeah. Okay.
So I think that's it. Ukiona mawe nne, I don't think. I think hao wengine wenye wako nyume yake wako na tatu.
Tatu, mbili hata ndio mingi. Kwa masoja. Juu
nakumbuka yule sasa. Ile time Joey alikuwa anaenda ndani. Rapture alisema. Of course, it didn't make sense for me at that time.
Yeah.
Ati unaona ule karao, wajali mkujia likuwa na mawe mbili.
Alikuwa na mbili.
Misku notice, abizi mawe kwa wapi.
Zina kuanga hapa. Kaya. Uyo mbili alikuwa mkujia ile design kumuonesha. Unajua ya metrainiwa na psychology. Unajua kuna raya ujinyonga.
Yeah.
Inafungua life inene na jinyonga kwa hiyo lori jo. Kabla ujafika jela.
Yeah.
So uyo anakuja kuambia life ija smama. Kitu yote naweza tokea, tunaweza pata rais mwingine ya pardon. Wanakugwa metrainiwa kuku nini. Wapeleka gizo raya mbio. zile raia pelekwa mbio ni raia kasi ilikuwa tumefungwa miezi sita.
Yeah, yeah.
So jotu utavumilia kichapo you guys mpaka uto. Lakini raia yenyewe imefungwa life.
Zi kitu fani ni nani? I think hiyo yako trending day on the other side alikuwa anatuambia ukifika on ground. So yeye kuna mtu atakubembeleza. Maybe ukiwa hapo kotini. Lakini tukifika on ground yule raia nyingine nakwambia gaweni mali ya serikali. Naweza kufanyia chochote nje. Yeah, jotu inakutandika kibare moja ijuani.
But so death sentence wengi wao kwa gi stable you guy. Unaweza mwambia kitu apita na wewe jo.
Yeah, okay.
Unaweza pita na wewe teke hata makarao atakagi stories za hizo raya.